mana oi waremye byose tuje imbere yawe mwami tuzanye imitima imenetse dukeneye kwezwa nawe mwami mana oi waremye byose tuje imbere yawe mwami tuzanye imitima imenetse dukeneye kwezwa nawe mwami ni wowe mukiza dukeneye ni wowe mukiza dukeneye muri simbi
ibyo twirutseho
byose biradusiga
kuko ni wowe dukeneye ngo twijishwe y'amaraso yawe
niyo twizeye kwaduhindu rabasha tukerade mana wowe waremye byose tuje imbere yawe mwami tuzanye imitima imenetse dukeneye kwezwa nawe mwami mana wowe waremye byose tuje imbere yawe mwami tuzanye imitima imenetse dukeneye kwezwa nawe mwami ni wowe mukiza dukeneye ni wowe mukiza dukeneye
mwami ni koko
turagukeneye
imbaraga zacu
nacyo zatugezaho
tuheze mukawera amanuka bane natwe mwami
niyo mbaraga ikomeye ha no ku isi no mu ijuru mana wowe waremye byose tuje imbere yawe mwami
tuzanye imitima imenetse dukeneye kwezwa nawe mwami
mana wowe waremye byose tuje imbere yawe mwami
tuzanye imitima imenetse dukeneye kwezwa nawe mwami
ni wowe mukiza dukeneye
wowe waremye isi
n'ijuru mukiza dukeneye
wowe wahindura
ni wowe
ukamuhindura
mukiza dukeneye ni wowe mukiza dukeneye nawe kwiringiye uza kurwara isoni nawe